Fusion Band. Waterfront Beach. Hey, guno mukwano gwalero mama gutufudde bimpemempeme. Olumo tugufunira mwebinyiso naye era tetujja kwewala. Abantu baba ku mikolo ne beyanjula bono ye switi wange. Naye olutuke waka oluusi no n'empizimbuka. Laabu eringanga kasolosozi wekalumira omuto atere njawazanira. Zino nange tendiko zine switi wange. Love muli muwa maengo agonange ngamanya maengo naye bwe kajja mukwano okolotya nekwata kuwange kwennina. Love muli muwa maengo agonange ngamanya maengo naye bwe kajja mukwano okolotya nekwata kuwange kwennina. Waliwo mama bwe kajja manja galinga tsunami olo love ne chankala na buli omunatama kanyanga kunyweza nkasi olemeo kupira ne mulinda maengo negakakana. Owewo alikoma wate ngalumitwe njuchi tilafu enkute lafu ngatawa siti netonze mukwano kamonde owange jangweno zele vyange wintu wengula kuba mulafu mulimu wa maengo.
Baby, 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 sweetie.